muvandimwe wanje twasangiye ubuto ariko nyuma karengo kambera gito dore nkwandikiye urwandiko icyo musaba nukurutekerezaho amakuru yanjye ntakigenda ayawe yo nirwa nyumva usibye nanjye ntawe utayazi data na mama baragutashya cyane inshuti n'abavandimwe nabo nuko uwo mwari wasize ubwiye kuzasaba icyizere ni cyose arajya ategereje kirirwa mbaza uwagiye kandi warasize ufashe irembo uzi ko na mama yagwije imikenyero wibuke ko amaze ashyuha gusa ntiyibagirwa iwabo wa mbeho ukira kwawe byakwibagije gukinga wenda wahirwa n'ubuzima ariko nta rukundo ya n'amahoro wenda waba umukwiza tunga ariko nta mutuzo ya utagira urukundo ntabwo nzibagirwa uburyo wadukundaga disi wagorwaga no kudusiga none ubu ngubu no kutuvuga nibyo bya mbere bigutera ipfunwe ese ku iminsi ndatekuza ikugaruye aho wavuye wakwakirwa ute nabo wahasize usibye ko atari cyo njye nkwifuriza ndagusaba kuzibukira ukagaruka wibuke ko maze ashyuha gusa ntiyibagirwa iwabo wa mbeho ukira kwawe byakwibagije gukinga wenda wahirwa n'ubuzima ariko nta rukundo ya n'amahoro wenda waba umukwiza tunga ariko nta mutuzo ya utagira urukundo wenda wahirwa n'ubuzima ariko nta rukundo ya n'amahoro wenda wahirwa n'ubuzima ariko nta rukundo ya n'amahoro wenda waba umukwiza tunga ariko nta mutuzo ya utagira urukundo
More music at gospeljingle.com.